This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Wow, Mbize, Mbize na se ntlango. Yeah, kwabo ke bapha ku Facebook, they can tell indoba again lukhona ke undwendwe lwethu oluphakathi kwethu elibabentshilo indoba namhlanje andizohlala ndodwa e-studio. So ndiye ndadilivarisha ke nanje ngoba bendithembisile. Kanti ke siyazibona ke pha imiyalezo pha kuWhatsApp. Siyazibona usisimpumi boy esithi likusebenzisile izulu mama umanka. Siyabulela uThixo ngawe ngoba ungqina amandla kaThixo through it all umama ubi wakwa boy. Kanti ke napha ukhona usiba esithi wow, siyabonga mapipithi amahle unisebenzisile uThixo. Hayi ke masikhe sive ke kwelindwendwe esinalo ngoku nalo elirhaneleka intoba liphuma phaa kwi-PPT, but mandimnike ke azibulisele apha kubaphulaphuli bakwa Radio Cape Pulpit.
Mandizibulisele kubaphuliphuli baseRadio Cape Pulpit. Ndizibulisela ngegama elihle, igama lomfeni wethu onguYesu Kristu. Amen.
Amen.
Ndilapha ke zihlobo zam, ndingumama uNeliswa January osuka eKraaifontein olapha kwi-BBT. Kamnandi ke i-BBT seyicacisiwe kumem endihamba naye umem Manka. Mandimbulele kumsasazi ngengoma athe wayidlala before ndingene. Le ngoma seyintshumayelo, ndithe xa ndiyimamela ndaqonda uba intshumayelo seyigqityiwe. Ngoba ithi le ngoma uThixo masimbize kwiimeko zonke. UThixo uyangenelela nakwenjani na imeko, uThixo uyangenelela.
Amen. Wow, siyakwamkela ke apha enqubeni uMrs. Neliswa wakwa January. Siyabulela ke ukuba ube khona phakathi kwethu. Ezba ke sewucacisile into ba nawe uphuma pha kwi-BBT. Okanti ke andifuna ukutyela xesha kuba besicelile into ba uzoshumayela ukhuthaze abaphulaphuli. I believe into ba ikhona umyalezo othe lo gama besicela wasilungiselela wona. Ma ndingakuphazamisi ke, mandikunike over to you. Be it mhlambi you want to start with prayer, then you will also end with prayer. Feel free and do as you desire.
Enkosi Msasazi, xa siqalisa kule sermon yethu imfutshane sityhila sonke kwabasefilipi.
Okay.
Uchapter ngu-1 iverse ngu-21 ndiyifunda kule yam ke iBhayibhile apha esiXhoseni isithi, kuba kumna ukudla ubomi kunguKristu. Kuba kumna Paulusi ukudla ubomi kunguKristu.
Okay.
Ukufa kuyinzuzo. Inkosi ke mayisikelele ufunda kwelizwi layo ngokude kube nginaphakade. Amen.
Amen.
Masithandazele ilizwi likaThixo. Bawethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, isenkosi yethu uYesu Kristu, nake sekutshoneni kwelanga njenkosi sikwenza mkhulu. Siyakungqina into obonguThixo.
Yeah.
Siyavuma nkosi, siyangqina ubomi bethu busesandleni sakho. Ukuba lapha kwethu nkosi kungenxa yamandla akho nobukhulu bakho. Silapha ke nkosi nali ilizwi lakho linguwe, malicaciswe nguwe, mandinciphe mna mama uJanuwari kuphakame wena. Lisikelele ke nkosi ungcwalise ngalo wasifelayo onguYesu Kristu waseNazarethe. Amen.
Amen.
Baphulaphula abathandekayo, ilizwi lethu silifumana phaya kwiPhilippians chapter 1 verse 21 lisithi, to live is Christ. Eli lizwi ke silibhalelwa ngumpostile uPaulus. Eli lizwi umpostile uPaulus ulibhala emva koba edibene ne challenges. Upaulo silona ibingumvangeli. Upaulo silona ebemthanda uThixo ehambisa ilizwi likaThixo kwindawo zonke ephakamisa ubukhulu bukaThixo ephakamisa amandla kaThixo kuthi ke ngoku kwichallenges adibana nazo aphendleleni aphe kuvangeleni kwakhe ngoba siyayazi ba apho kukhumntu zikhosoloko zikhona intshaba zonqamlezo but sidibana noPaulo singoku esithi noba kwenzeka ntoni na kule evangela ihambisayo kodwa ukuphila kunguKristu ubonakala phaya engenale linye ithemba ngaphandle koKristu athembele kuye kanti buya umva nje kancinci phaya xa simamela uPaulo siphaya ethetha ngokuba ukudla ubomi kunguKristu funeka singalibali sikhumbule into ba lo Paulo sisethetha kamnandi kangaka ibingubani before abe nguPaulo ibingusawule elithuthisa ibandla engazani naThixo kodwa kuba uThixo unenjongo ngomuntu amdalileyo uThixo ungazenza izinto zakho ezikholisa wena umnyevulela uThixo ungamqondi uThixo kodwa ubuThixo uzixelela into ba wena usisitya sakhe esinyuli weyo uza kulanda kwindawo kuyo ngoba uThixo esithembele kuye noThixo esimkholelwayo noThixo esimthandazayo umuntu wakhe amdalileyo wonke unenjongo ngayo ungajongwa ngabantu bakuncame bakunike isihogo babone kuphelile ngawe kungekho themba kodwa uThixo ongumdali uthi ngexeshelile lakhe akutsale pha umtsalile uSawule phaya wamsuse ekutshutshiseni ibandla wazomenza intoba abe ngumhambisi wendaba ezilungileyo so ngokusidibana naye ke ngoku uPaulo siapha sekhuthaza abantu ibandla laseFilipi intoba noba kwenzeka ntoni ubanika ilizwi lokuba khuthaza lokubomeleza intoba aphe kuhambiseni ivangeli utshaba selikhona sezikhona izichafiso kodwa uYesu yena ububomi bethu uYesu yena ungamandla wethu and ke ngoxa sendisihla kancinci kule vesi apha xa iphela la vesi sithi ivini nokufa kuyinduzo kuye ithi kongo kulento njengamaKristu noba kwenzeka ntoni so ulapha kuKristu zikhona ichallenges uThixo yena kufuneka ngumncane uba kufuneka ufele kuYesu ufe ngenxa kaYesu Kristu kuYesu Kristu ukufa ukuye kuyinzuzo ngoba kaloku uThixo wethu yena akothuswa kukufa ngoba ukufa uyayazi wakoyisa ngoba sino Yesu owafa waphinde wavuka ithi lento ke ngoku xa sifela kuYesu Kristu asifanga silele ngoba sinobomi ngapha kwencwaba ngoba sinothixo wethu ongasiyekeliyo nongasishiyiyo xa sigqitha ndicacisa le nto into yoba uYesu okanye uKristu ukuphila kwethu kwi-First Corinthians chapter 2 verse 2 uthi ndigqiba kwelithi ndingazinto phakathi kwenu ngaphandle koYesu yena yedwa ebethelelwe emnqamlezweni ithi lento ke ngoku emnqamlezweni hlobo zam kukho ubomi eGolgotha uYesu zangafe nje uYesu wayefela intoba sibe nobomi ndimthanda xa ndimamela pha kuJohn 3:16 uJohn 3:16 uthi kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade ithi lento uThixo uyamthanda wonke umntu amdalileyo uThixo ngumnqweno wakhe nomthandazo wakhe intoba wonke umntu amdalileyo inga angakholelwa kuye ukuze angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade ndiyithanda kakhulu keke lento ngoba kwixesha lokuphila kwethu uSathana uyalawula phezantsi emhlabeni okomzuzwana kodwa sino Yesu apho sihlangulayo osirhwebeshela kuye intoba uba asifuna utshabalala sitshabalalele esandleni songendawo masamkele uYesu njengenkosi nomsindisi wethu ukuze singatshabalali xa kuthiwa ke singatshabalali singa sizawuphila ubomi obunoxolo ubomi obunothando, ubomi obunethemba, kweli xesha linjena, izinto zingahambi kakuhle, uSathana esilwa ngandlela zonke, ngoba ezantsi emhlabeni, asilwi nagazi nanyama, silwa neziphatha mandla zobumnyama, uSathana, kodwa sinothixo owazoyisa zonke zizinto, ithi lento ke nathi singabeyisi xa sihleli kubani kuYesu Kristu. Ndiphinde ndibe nevesi endithandayo esifumana pha kuJohn umvangeli chapter 10 verse 10 ethi mna ndizele ukuze babe nobomi babe nabo ke ngokugqithisileyo. Xa unyuka pha phezulu before le vesi kuthiwa phaya isela lona alize ukuze lingathi libe liqhele litshabalalise. Isele kuthethwa ngalo apha lisela elingusathana, usathana oba ijoy yethu, usathana oba uxolo lwethu, usathana oba uthando lwethu, usathana osithathela izihlobo zethu, usathana osichithela imitshato yethu, usathana osenza kungabi manje family nemisebenzini kodwa kwezomeko, usathana oba impilo zethu, ngoba kaloku usathana ulisela eliba zonke izinto zizathi uThixo besinike zona. Kodwa sekunjalo sino Yesu omegephini othi mna ndizele ukuze nibe nobomi futhi nibe nabo ngokugqithisileyo. Ithi le nto ke mphulaphula weradio ke pulpiti sino Yesu okhathalayo ngathi sino Yesu osithandayo ongawena mntu sokuYesu noba ubusufuna utyhafa noba ubusufuna unqaba ingathi izinto azilungi. Kodwa ndiya kupromisa namhlanje into ba uThixo ungecala lakho. Inye nje wena into ofuneka uyicele mphulaphula weradio ke pulpiti into ba uThixo akomeleze akuxhase ungothuswa ngendawo. Uyazi ba nobime kwithini uThixo ungakuwe, ngoba sinoThixo ongasiyekeliyo, sinoThixo ongasishiyiyo, sinoThixo ongazange wafaila, sinoThixo ongalaliyo, sinoThixo ongozeliyo, sinoThixo into yonke kubomi bethu ingakumbi imihla siphila kuyo, imihla yokugqibela, imihla ye depression, imihla yokuqakwa ngabantwana, imihla yophela kothando ezifamilini, imihla yophela kothando ezinkonzweni, imihla yongabi manje emisebenzini, imihla yempilo azinkenenkene. Kodwa kwezomeko zonke sinoThixo okunye nathi, sinoThixo somelezayo othixo uhleli kuyo loThixo. Ithi khona into ekuchallengeayo, abantwana bakho besitya drugs bonke, abantwana bakho bengaphangeli bonke, umtshato wakho ungazivanga, kodwa uThixo kusayinise xa uthe wamthemba. Ndiyamkhuthaza umphulaphula weradio Cape Pulpit namhlanje into oba makanamathele kuYesu, makanamathele, makangothuswa zizothuso ezi zinto zezomzuzwana. USathana uthe ubona into oba ugunqiswa zizo aphela amaceba yojonge next door, suvuma ngawe sunikezela nobime kwithini wena mntu ungekamqondi uThixo. Sithi xa sithetha uthi akho Thixo, uphi nalo Thixo, khawucele uThixo ukuba akuncede ngoba uThixo khona and ebantwini abamthembile uThixo uyazibonakalisa. Ngoba xa ungena kwimeko unoYesu asoze ufane nomntu ongena kwimeko engena Yesu. UThixo uyamnceda umntu obambelele kuye. So singahlala kuye somelele, sinamathele, singafuni into isisusayo kuye. Ndimthande ke uJohn 14 uverse 6 xa yesithi ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye ozayo kubawo engezingam. Sithemo to live is Christ, siyaphila kobubomi, asiphelelanga kobubomi. Sisajonge ihlabathi elitsha, sisajonge izulu elitsha apho zizabe zingekho zonke izinto. Uze sifumane ke lo zulu litsha, ukuze sifumane lo mhlaba umtsha kufuneka sizamkelele uYesu njenge Nkosi nomsindisi wethu. Ukuze kugqibeleni ndithi uba ndithendayo lala engcwabeni ndisiva kabuhlungu, kodwa ngapha kwengcwaba ndifumane uhlala noYesu ngonaphakade, ndifumane ubomi obuzobe bungenasono. USathana yena soyisiwe ejulelwe esuyesiwe ngogweni ukuze ndihlale ngonaphakade noYesu Kristu. Ithi le nto ke xa ndifuna obobomi uYesu uyamkelwa, uyavunywa ngomlomo, uyakholelwa uYesu ukuze kuncede alawule impilo yakho, alawule impilo yam, ngoba asiyonto ngaphandle kwakhe. So xa sendiza kugqibezela ndiyayithanda ke ezuba bekhona sebeyiqonda lenyani bengekho bekhona abangekayiqondi lenyani uThixo into ebangento abasibe silapha namhlanje sizophakamisa uYesu oncedayo umuntu ngoba uthe ku Matthew 28 chapter 19 hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loYise egameni lomoya oyingcwele nibafundisa ukuze basigcine zonke izinto abaziqazi azithethileyo ukuze abantwana bakaThixo babe ready for ukubuya kaYesu ukuze abantwana bakaThixo bancedakale baphile ubomi obukhaphukhaphu ngoba ubomi obunoYesu bukhaphukhaphu ngoba xa unoYesu awuzithwaleli ngoba xa unaYesu zonke imeko zakho uzibeka kuYesu ngomthandazo wawugqiba usole unikele kuye ngoba unguloThixo owathi amachala wethu wonke masiwaphose kuye kuba yena usikhathalele aphinde athi xa sisiva kabuhlungu sibulaleka sisindeka athi bizani mna ngemini embandezelo mna ndinihlangule ukuze ndinizukise sithandaza ke uThixo njalo uThixo bubomi bethu apha emhlabeni uThixo ngasiyeke lapha emhlabeni ongena nathi ngapha kwengcwaba singazonyulela lo Yesu Kristu osezanyulele ange angahlala nobusathana sevela kwephi engi ungavuma kugunqise ungavuma into obulahle ukholo lwakho ngenxa yezilingo ngoba uThixo wethu uThixo ngasange wafeyila nathi singabeyisi xa sihleli kuye inkosi ke ingawasikelela lamazwi iwangcwalise iwabethelele ezingqondweni zethu isinike ithemba isongezelele amandla isongezelele ukholo ingavumi ngathi noba uSathana sesenza ntoni xa sendigqibezela nyani ke ngoku uthi Matthew 6:33 funani tanci ubukumkani bukaThixo zaye zonke ezinye izinto ziyakongezelelwa kuni so ithi lanto uThixo mayibe focus yethu ebomini uThixo makabe sisiqalo makabe sisiphelo makabe into yonke ebomini bethu ngoba sawukhokhelisa yena ezethu izinto zilandele uThixo yena uyangenelela kwimeko zethu ngoba uyazazi into esizicelayo singekaziceli into esizinqwenelayo ngoba kukho ivesi ethi masifunda phezinta keni intaka azisonta zithini kodwa ziyatya uThixo yazinakekela kubeka phi ke kubantu abathembele kuye inkosi ke mayiwasikelele lamazwi ngoku kude kube nginaphakade amen
amen okay ungathandaza ma
bawethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini yisenkosi yethu enguYesu Kristu nasekuthoneni kwelanga njenkosi siphakamisa izandla sikwenza mkhulu udumo lonke uzuko silunika wena sikubonile Thixo wethu ebomini bethu uthembakele asimbonanga uThixo njengawe xa sisithi inkosi uthembakele asithi uSathana kasithwaxi kodwa kusithwaxweni kakhe sibona isandla sakho sibona inkosi unguThixo wongamileyo Thixo wamothandekayo naba baphulaphuli beradio pulpiti ngalo mzuzu inkosi ndibasondeza kuwe kwindawo inkosi abamamele bekuzo uyayazi inkosi challenges ne trials ne tribulations abajongene nazo fikelela kuzo Thixo wamothandekayo ubachase inkosi abantwana bakho ubomeleze inkosi ungenelele inkosi kwimingeni abajongene nayo abangaphangeli uThixo wami uvula ubanike imisebenzi abagulayo inkosi ungenelele kwimeko zempilo zabo abaphelelwe lithemba inkosi abade bathi akho nalo Thixo khawuzibonakalise inkosi ubunguThixo khoyo unguThixo nako bongezelele ukholo ubongezelele amandla ube kunye nabo Thixo wami othandekayo ngoba into esiyazi wonke umuntu omdalileyo inkosi uyamthanda ngoba wena unqwele into abasisindiswe sonke sifikelele kuyazini inyani ukuze inkosi singatshabalali uthi xa ubuya inkosi uzothatha ibandla lakho nathi singalahlelwa ngaphandle basikelele ke inkosi abantwana bakho bagcine uzibonakalise kubo ubandisele ukholo ngalo wasifelayo uYesu Kristu waseNazarethe amen
amen wow masithathe ke elithuba singu Radio K Pulpit silanduke sibulele kakhulu kumama uneliswa wa kwa January siyabulela kakhulu ngalamazwi asomelezayo nasikhuthazayo nokuba sijongene naziphi na imeko kodwa singayeki ukuhlala kuye ngoba kaloku uchilo ezwini lakhe wathi akasayi kusishiya akasayi kusiyekela oba nathi kude kube sekupheleni komhlaba. Ya, si bamba ke ngazo zombini on behalf of Radio K Pulpit, on behalf of abaphulaphuli, sibulela kakhulu ndiyabona phano thotho lwe messages olungenayo phaka kula makhasi ethu onxibelelwano. Sol uthi awesome, God bless you. And then ke no mama usiba pha esithi siyabulela mama uJanuary ngamazwi asomelezayo nasixhasayo. Sisithi ke uThixo siyambulela ngeBPT, siyambulela uThixo na ngotate ekhaya othe wakhulula nomntwana wakhulula indoba uzoba intsikelelo kuthi sisisikhululo sa Radio K Pulpit. Sibamba ke ngazo zombini sithi nangamso nenze nje nakwezinye indawo whenever nicelwa nibe ngamajoni kaKristu nivakalise indaba ezilungileyo. Kanti ke ngoku sizawunikhulula ke ndiyazibona nezi messages endibhidwa ngozi messages ezingenayo kakhulu. I think umama pa uma songs uthi thank you BBT ladies for reminding us ngo Yesu Christu ozizinto zonke kuthi. Thank you Lungelo for hosting these ladies, may God bless you. Siyabulela ke kakhulu kanti ke ngoku sabakhulula ngengoma ka Nathi Sithole esithi akukajiki.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.